subax wanaagsan dhegaystayaalidilkiinba kusoo dhawaada idaacadda aroornimo ee laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington. waa aroor isniina bisha februarina waa 8 sannadka 2022-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19-16 mitirbaan f m-yada magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo caalamkaoo dhan oo aad nagala socotaan marta aannu internetka ku leenahay ee v o a somaly.com. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jacfar kukay. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah: bangiyada dalka ruushka oo laga joojiyey nidaamka ay lacagaha caalamku ah isugu gudbiyaan.
nidaamka swift waa hab ama system caalami ah oo ay bangiyadu isugu diraan fariimaha. tusaale, haddii bangi soomaaliya ku yaala uu lacag u diraayo bangi kale oo ku yaala china ama maraykan ama meel kale, habka uu fariinta u marsiinayahi waa habka loo yaqaano swift. waa hab email oo kale ah oo bangiyada u gooni ah oo ay bangiyadu ku wada hadlaan.
waxaa kaloo aanu idiin haynaa roob lixaadle oo ka da-ay qaybo ka mida waddanka australia. qodobadaasi iyo warar kale oo soomaaliya iyo caalamkaba ku saabsan ayaad maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida oo aan idiin akhriyo. golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa ansixiyey qaraar codsi ah oo ka yimid wadamada reer galbeedka, kaasoo ku baaqaya kulan deg dega oo golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay uu isniintan maanta ah isugu imanayo si uu mowqif uga qaato duulaanka ruushka ee ukrain. qaraarkan oo ay soo saareen Maraykanka iyo Albania ayaa waxaa taageeray 11 dal, halka ruushka uu diiday waxaana ka aamusay Imaaraadka, Shiinaha iyo Hindiya. nidaamka qaramada midoobay ma ogolaha in dib loogu noqdo cod looga horyimid diidmada qayaxan ee kiiskan oo kala. tallaabadan ayaa ku salaysan hab soo taxnaa ilaa 1950-kii, kaasoo la dhihi jiray u midoobidda nabadda diidmada qayaxan. jimcihii Moscow waxa ay isticmaashay diidmada qayaxan ee vetoga la yiraahdo si ay uga hor istaagto amaba ay uga hortagto qaraar ay soo saareen Maraykanka iyo Albaaniya oo lagu dhaleeceynayay duulaanka ruushka uu ku qaaday Ukrain, kuna baaqayay in si degdega loo joojiyo dagaalkaasi. marka la eego in khilaafka xubnihiisa joogtada, jimcihii uu ka hor istaagay in uu fuliyo mas-uuliyaddiisa koowaad ee ah ilaalinta nabadda iyo amniga caalamiga, golaha ammaanku waxa uu go'aansaday in uu isugu yeero kalfadhi deg deg ah oo golaha loo dhan yahay. qoraalka qaraarka ayaa sidaasi lagu sheegay. shirkan maanta qabsoomi doona ayaa waxaa furaya guddoomiyaha golaha loo dhan yahay iyo weliba xogeyaha guud ee qaramada midoobay, waxaanu socon doonaa maalinta oo dhan. aroor wanaagsan dhegaystayaal, meel walba oo aad ku sugan tihiin. halka warkaasi aad kala socotaanna waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo haatanba si toosa idinkaga imanaysa washington. aanu ku bilowna ee wadamada ugu waaweyn dunida reer galbeedka oo ay ka mid yihiin Maraykanka, midowda yurub, canada iyo britain oo ka jawaabaya duulaanka ruushka ee ukrain, ayaa go-aan ku gaaray in bangiyada ruushka laga curyaamiyo adeegsiga habka bangiyada caalamku ay lacagaha isugu diraan ee loo yaqaano swift, si looga hortago dhaqaale uu ruushku ku maalgeliyo duulaanka uu ku qaaday waddanka ukrain. haddaba wariyaha v o eda ee yurub Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa saameynta arrintani ay ku keeni karto bangiyada ruushka waxa uu ka waraystay Cabdirasaaq Maxamed Axmed oo bartay cilmiga dhaqaalaha isla markaana ah maamulaha bangiga loo yaqaano Mybank oo fadhigiisu uu yahay magaalada Muqdisho. ugu horreyna waxa uu ka jawaabayaa waxa la yiraahdo swift ee nidaamka bangiyada.
waa mahadsantahay walaal Ridwaan. nidaamka swift waa hab ama system caalami ah oo ay bangiyadu isugu diraan fariimaha. tusaale, haddii bangi soomaaliya ku yaala uu lacag u diraayo bangi kale oo ku yaala china ama maraykan ama meel kale, habka uu fariinta u marsiinayaahi waa habka loo yaqaano Swiftiga. Waa hab email oo kale ah oo bangiyada u gooni ah oo ay bangiyadu ku wada hadlaan oo aad nabadgelyadiisu u sugan tahay, isla markaasna efficiency-giisa ama waxqabadkiisa iyo waxtarkiisu aad u sarreeyo. Bangiyaduna aysaban dee wax kale ku wada hadlin, bangiyadu email isuma diraan kumana wada hadlaan. Marka waxaad dhihi kartaa habkaasi waa habka ama channelka ee bangiyada dunyadu ay ku wada hadlaan oo ay lacagaha iyo lacag dirista iyo fariimaha maaliyadda ay isugu gudbiyaan.
Waa gartay, haddii marka bangiyada Ruushka hadda laga joojiyo adeegsiga habkan lacagaha la isugu diro, weliba aad sheegtay inay adag tahay maaragtay in lagu xadgudbo ee Swiftiga loo yaqaano, maxaa ku dhici kara marka dhaqaalaha Ruushka?
Walaal, waxaan u malaynayaa inay arrintaasi runtii saameyn weyn ay ku yeelan doonto waddanka Ruushka, waayo taa micnaheedu waxa weeyaan in nidaamka Swiftiga laga saaro, micnaheedu waxa weeyaan inaadan bangina aadan la hadli karin, bangina aanu kula hadli karin adduunyada. Taana micnaheedu wuxuu noqonayaa inaadan lacagna dirsan karin, lacagna aan lagu soo diri karin, maadaama aynu horey u nari baananku kuma wada hadlaan telefoon oo lacag iskuma amraan, emailna kuma wada hadlaan. Waayo lacag markay wuxuu yihiin security badan bay u baahan yihiin. Marka adduunyadu waxay ku heshiisay, baananka adduunyadu ku heshiiyeen habkan Swiftiga oo shirkad Belgium headquarterkeeda ama xarunteedu ay tahay ah in baananka oo dhan ku wada hadlaan ay ku heshiiyeen. Marka Russia in laga jaro adeeggaasi waxaa macnaheedu yahay marka lasoo koobo inaanay adduunyadiina wax u diri karin lacag ah, adduunyadiina aanay lacag iyaga usoo diri karin.
Waayahay, laakiin marka la eego Ruushka, dalal fara badan oo waxaa jira gaaska ka iibsada oo mararka qaarkood lacagaha ku bixiya hanaankan, marka dhibaato soo lama kulmi karaan haddii lacagihii Ruushka uu ka rabay aanay usoo dirin oo maaragtay nidaamkana uu noqdo mid xayiran?
Waa su-aal wanaagsan weyaan walaal Ridwaan. Waxaan u malaynayaa taasi inay noqon doonto mid si gooniya xal loogu raadin doono. Maxaa jira mar haddii sistemkani laga fariisiyey, waxaan isleeyahay laba umay mid noqon doontaa, imaa inaan gaaskii iyo wixii kaleete laga iibsanayay aaba laga iibsanin oo dee ayaga naftoodii cunaqabataynta ay saameyso way dhici kartaa. Haddii laga iibsadana waxaan isleeyahay si kale unbaa maaragtay lacagta loo siin doonaa, kule noqoto in kaash loogu daabulana. Laakiin tan runtii waxay dhabarjab weyn ku tahay nidaamka bangiyada ee waddanka Russia, oo aad dhihi karto waxay la mid yihiin hadda waddan international calls-kii laga xiray oo kale oo aan telefoon dibadda u dirsan karin. Sidaas oo kale ayay bangiyada adeegan laga xiray noqonayaan. Marka saameyn aada u baaxad weyn ayaan u malaynayaa inay yeelan doonto.
Waayahay, marka maxaa keenay ayay kula tahay in xilligan dalalka reer galbeedka muddo dheer ay ku qaadato in cunuqabateen noocan oo kale ay ku soo rogaan dalka Ruushka? Ma isleedahay xilli aan loo baahnayn oo Ruushku dagaal galay ayay qaateen go-aan ay ku khasbanaadeen?
Walaal, waxaan u malaynayaa horta go-aankan runtii isaga naftiisu mu sahlanayn in la isku raaco, oo dee waxaad ka warqabtaa maalmahan oo dhan sidii Ruushku ay u weerareen waddankan Ukraine, warbaa ka dhex socday isbahaysiga reer galbeedka oo qaarna leeyihiin aynu ka xirno Russia nidaamka Swiftiga, qaarna ay leeyihiin warweli aanu yarkaadino. Waxaan isleeyahay taasi waxaa keenay masaalix baa isaga xiran waddamadan oo gaaskan hadda aad soo hadal qaaday oo kaleeta aad u kala iibsadaan. Sidoo kale waxaa dhici karta bangiyada Ruushka in dayma looga leeyahay dibadda oo bangiyo kale ku leeyihiin. Marka habka ay lacagta ku bixin lahaayeenna waa habkan Swiftiga. Haddii laga xiraa xitaa daymihii dibadda looga lahaa ma bixin karaan. Xataa dowladda Ruushka maaragtay bondiska ay daymaha kaga qaadato suuqyada caalamiga ah, waqtigoodii haddii la gaaro ay bixinayaan, baanankoodii lacagtii ma soo diri karaan, deyntii iyo faa'iidadii ay dadka u samaysay midna ma bixin karayaan. Marka waxaan isleeyahay masaalix badan oo la ilaalinayay oo reer galbeedka naftooda ay ilaalinayeen aa jirta, oo maanay rabin inay aada ugu jeegsadaan Russia maadaama dana badani isku xiran yihiin. Laakiin waxaad moodaa waxoogaa Ruushkii inuu asaga naftiisii uu yar maaragtay hawshii uu meel gaarsiiyey fog, marka taasina ay soo dedejisay iyaga naftoodu inay ay meel fog gaarsiiyaan amna qabateynta iyo tallaabooyinka ka qaadayaan Russia.
Waayahay ugu dambeyn marka la eego cunuqabateyntan, saameyn intee la eg ayay ku keeni kartaa guud ahaan Afrika, gaar ahaan Soomaaliya?
Walaal, Soomaaliya waxaan ay naga saameyn kartaa waxa weeyaan waddanka Ruushka waxaa dhici kartaa dad Soomaaliya inay jiraan oo la ganacsada, runtiina way jiraan oo alaabo ka keensada. Marka dadkaasoo kaleeto ay ku adkaan doontaa inay Russia lacag u diraan, aad bay ugu adkaan doontaa. Haddii bangiyada hadda Swiftiga laga saaray ay ka mid yihiin bangiyadii ay la macaamili jireen, aad bay ugu adkaan doontaa dadkaas. Saameynta ugu weyn oo aniga aan filig karaahay waa midaas weeyaan, dadkii ama ganacsatadii alaabaha ka keensan jirtay Russia inaanay lacag diri karaynin, oo halkaas saameyn ayaa runtii ka imanaysa.
Marka Afrika iyo guud ahaan dalalka kalena waa sidoo kale.
Absolutely, cid kasta oo Russia la ganacsan jirtay saameyntaas way dareemi doontaa.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdirasaaq Maxamed Axmed oo bartay cilmiga dhaqaalaha isla markaana maamula ka ah Maybank oo fadhigiisu uu yahay magaalada Muqdisho. Waxa uu u waramayay wariyaheena London Ridwaan Xaaji Cabdiweli. Halkaasi aad weli nagala socotaana waa Washington. Dhegeystayaal, subax wanaagsan ayaanu mar kale idin leenahay. Roob xoogan oo ka da-ay gobolka Queensland ee dalka Australia ayaa sababay fatahaad iyo weliba daadad ku soo rogmaday xaafadaha magaalada oo ay ka mid yihiin kuwa ay Soomaalidu sida weyn u degan yihiin, iyadoo kumanaan iskuulna albaabada laysugu dhuftay. Warbixin arintaasi la xiriirta waxaa Melbourne nooga soo diray wariyaheena Ibraahim Cumar Baafo.
Daadadkan ayaa sababay roobab lixaad leh oo ka da-ay maalmihii lasoo dhaafay gobolka Queensland, gaar ahaan dhanka Koonfur Bari. Waxaana la sheegayaa in daadadkani ay sababeen khasaaro naf iyo maalba. Haddaba waxaa daadadkani ay u soo gudbeen magaalooyinka waaweyn sida magaalada Brisbane oo ah caasimadda gobolka Queensland. Waxaana magaaladaasi ku nool Soomaali badan oo deegaan u ah gobolkaasi. Faisal Axmed waa guddoomiyaha jaaliyadda Soomaalida Queensland, waxaana uu ka waramayaa daadadkan qaaday magaaladiisa.
Walaal Ibraahim, waa mahadsan tahay. Maalmihii lasoo dhaafay waxaa da-ay roob aada u xoogan, kuwaas oo sitay maaragtay daadad fara badan, saabayna maaragtay dabeylo iyo daadad isla socdo. Marka roobka wuxuu da-ayay laga soo bilaabo maalinta Jimcada ilaa habeenkii xilli dambo habeenkii Isniinta ahaa. Taa ayaa sababtay markaa in uu roobka saabo daad fara badan, daadkaasoo maaragtay ku faafay South East Queensland, waa Brisbane, Logan, Gold Coast iyo nawaaxigeeda, iyo maaragtay magaalooyinka kale ee ka tirsan South East Queensland.
Haddaba gobolkan ayaa caan ku ah beeraha iyo wax soo saarka. Faisal ayaa weydiiyey saameynta ugu weyn daadadkani uu ku reebay magaalada Brisbane.
Daadadkan farada badan ee roobka uu sababay waxay saameyn u geysteen dhinacyo badan oo kala duwan oo ka mid tahay tan dhaqaalaha, ka mid tahay wada shaqayntii. Daadadkan waxa ay xireen wadooyin badan oo muhiim u ah magaalada oo isku xiriyey oo kuwii lagu shaqo tagayay ah. Taana waxay sababtay dadkii badi inaysan shaqo tegin oo xaafadaha iska joogaan. Sidoo kale taa waxay sababaysaa dadkii tagsiyada ka shaqeynayay iyagana in maaragtay shaqadii ay ka yaraato, waayo wadooyin badan oo muhiim ah oo ku shaqeysan lahaayeen ayaa xiran. Sidoo kale daadadkan waxay sababeen khasaaro kaleeto oo maaragtay dhimasho leh, waxaa daadadkan dartood u dhimatay 7 ruux. Sidoo kale daadadkan waxyaalaha ay sababeen waxaa ka mid ah in la fasaxay iskuulladii ku yaalay South East Queensland. In ka badan 1,000 iskuul ayaa maanta la fasaxay oo aanan la tegeynin. Marka walaal, khasaaraha uu roobkan iyo daadadkan ay geysteen waa khasaaro kala duwan oo isugu jira dhinac walba.
Dhanka xaafadaha magaalada Brisbane, daadadku waa ay soo gaareen, laakiin Faisal ayaan weydiiyey xaafadaha Soomaalidu ay degto sida uu u saameeyey iyo haddii khasaare uu ku reebayba.
daadadkan way soo gaareen xaafadaha ay soomaalida ay degan yihiin gobolkan Queensland, laakiin saameyn weyn oo muhiim ah kuma uusan yeelanin. Alxamdulilah, Ilaahay maaragtay waa nagu nabadgeliyey, mana maqal hadda ilaa hadda qof Soomaali ah uu waxyeeleeyey. Laakiin saameynta uu dadku u yeeshay Soomaalida ah, waxaan dhihi karaa dadkii shaqaysan jiray oo shaqada aan tegin, iyo iskuulladii oo la fasaxay. Intaa mooyaane wax dhib ah Ilaahay naguma yeelin.
Roobabkan saddexdii cishe oo lasoo dhaafiyey oo si aad ah u daayay ayaa maanta Isniina meelaha qaar uu ka yaraaday, sida uu Faysal u sharxayo.
Ibraahimow, ilaa hadda wax warbixin saxa oo soo baxay ma jirto. Abdeydkii ugu dambeeyey ee saakay dowladda Queensland waxay sheegeen in ay weli maaragtay ay assessment ay ku hayaan dhibaatada uu geystay, sidoo kaletana maaragtay ay warbixin fiican oo sidii maaragtay looga jawaabi lahaa ama looga falcelin lahaa khasaaraha uu geystay ay mar dhow ku dhawaaqi doonaan. Magaalooyinka qaar buu ka joogsaday roobka. Hadda magaalada aan joogo Brisbane, dhinaceeda saadka waa laga fiican yahay oo maanta roob saa'id ah kama jiro, waa iska qorax. Marka wixii qaabkii looga jawaabi lahaa iyo waxyaalaha, waxaan filayaa inay maanta ay soo bixi doonaan. Laakiin inta xaaladda ay socotay, dowladda way u taagnayd, dadka way garab joogtay, daadadka way ka hortagaysay, dadka volunteerka ee dowladda u shaqeyna aad bay u shaqeynayeen.
Australia waxay caan ku tahay xilliyada roobabku in daadad nuucan oo kale ah uu saameeyo, halka xilliyada kuleelahana dabab xooggan ay ka kacaan keymaha iyo meelaha la degan yahay. Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Qurbijoogta Soomaalida ee dalalka dibadda ku nool ayaa dareenka ay u qabaan dalkoodii waxa ay ku cabbiraan qaabab kala duwan oo ay suugaantu ka mid tahay. Wariyaha V O A da ah ee magaalada Nairobi, Yasiin Ciise Wardheere, ayaa magaaladaasi kula kulmay mid ka mid a Soomaalida qurbaha ka soo laabtay oo buugaag u qoray iyo weliba suugaantiisa uga waramay. Arrimaha aanu ka soo sheekaynay.
Dadka halabuurka ee Soomaaliyeed ayaa aan ka baaqsanin in ay ka hadlaan dhibaatooyinka dadka Soomaaliyeed ku dhacay soddonkii sane ugu dambeeyey ka horba xilliyadii dagaalada sokeeyey socdeen, iyadoo dadka qurba joogta ay ka soo baxeen dad fara badan oo iyaguna halabuura oo aad uga shaqeeya arrimaha dhinaca suugaanta iyo qeybaha kala duwan ee wacyigelinta. Waxaa ka mid ah Abwaan Daahir Maxamed Xaashi oo muddo dheer ku dhaqnaa waddanka Ingiriiska, oo dhowaan aan kula kulmay magaalada Nairobi. Waxaan ugu horreyntii Daahir weydiiyey bal goorta uu bilaabay halabuurka ama uu dareemay in uu wax urin karo. Waxaanu yidhi
waa mahadsan tahay Yaasiin. Aniga waqti hadda laga joogo 22 sano ayaan dareemay inaan wax urin karo. Waxaana igu dhaliyey oo ugu horreeyey burburkii markii uu dhacay, dhibaatada ku dhacday dalkii iyo dadkii, iyo sida Soomaalidu ay noqotay ama sidii ay ahaan jirtay markaan arkay labadaas, ayaan isiri alleylehe Daahirow, arrintan wax ka dheh. Marka xilligaas waan damcay, laakiin inteeda badan haddii aan ka hadlo adigu 20 sano u dambeysay ayaan wax ka iriri. Haddana waxaan soo wadaa insha allahu buug aan ugu bixiyey dhaliil magaciisa la yiraahdo, oo aan ku dhaliilayo ummadda Soomaaliya.
Intaad qurbaha joogtay, waxyaabaha kusoo jiitay, inkastoo suugaantu ay ballaaran tahay, waxay kala leedahay moogtaa qeybo kala duwan oo ama dhaqan xumada ama marka dadka la xirayo xabsiyada ardada kuwa aan qaangaarin, haweenka iyo ragga isfuraya, waxay furinka sii badanaya, waxyaabaha wax ma ka tirisa?
Waxyaalahaas mar baan buugga aan qoray ayaan jeclahay insha allahu inaan ku soo mandhigo maasooyinkaas ku saabsan dhaqamada qurbaha. Laakiin inta badan waxaan rabaa maanta inaan ka hadlo dhaliisha guud ee ummadda Soomaaliyeed.
Arrimaha bulshada inta badan ee social media, meelaha wax lagu qoro, ayaan ku arkaa gabayadaada iyo sheekooyinkaaga, gaaraan xilliga burburku u dhacay iyo weliba markan dambe dagaalada qabaailka iyo waxa kuwa maxaa aad ka xusi kartaa?
Anigu inta badan ama sida ay tahayba qof gooni ama qabiil gooniya ama qolo gooniya ama deegaan gooniya, inta badan anigu ma taargari dareeyo ama uma hadlo ama kuma dul hadlo. Waxaan xoogga saaraa si guud ummadda Soomaaliyeed. Marka maansooyin badan baa jira oo aan ka tiriyey. Waxaa ka mid ah mid la yiraahdo Soomaali isdaba qabo. Marka waa dheer tahay, laakiin wax yar baan ka soo qabanayaa. Waxaa ka mid ah ummad yahay qaraabiyo halka qoys ka wada timid, ummad yahay isqalane ee haddana qoslaysahay, ummad yahay qur-aanka iyo qaanuunba kala cid, ummad yahay khudbadahana qiiro beena oydaa, qiyaamuhu intuu dhicin Soomaali isdaba qabo.
Maxaa kale oo iyana ka mid ah London baa waxaan ku aragnaa kooxo badan oo fanaaniin iyo dad badan halaabuur oo heesa iyo riwaayada iyo wax sameeya, bal arrimaha ka war.
Way jiraan rag badan oo dad badan oo London jooga oo fanaaniinta xooggoodi waxaan dhihi karaaba in badan oo ka mid ah London bay joogaan. Laakiin anigu waxaan horta door biday inaan buuq qoro, ayaan go'aansaday buuggaas dhaliil la yiraahdo. Marka maansooyinka aan Soomaali buugga ku jira ayaan waxaan rabay inaan maartay wax yar idinkaga soo qabqabto kaleeto. Middaan waxaa la yihahdaa qisaas, iyaduna waa dheer tahay, laakiin yar baan ka soo qabanayaa. Qardajeex inay wada hayaan qolana weydiine dadkan lahaa duur qardajeex inay ku socdaan, qoolkii la yiri soo galana qoorta wada dhiibte, in la wada qisaasay dhammaan qalinka saareen. Qurmuun buu usoo uriyay midkay qoqob wadaagaan. Soomaalida waxay iskugu neceb qoloba qolada ay daris la tahay. Markaan fiirsaday oo ay sheekaysanayaan makhaayadaha isugu yimaadaan, qoloba qolada ee ood wadaaga ay yihiin ayaa sheekadoodu ay ka kulushahay sheekada qolada aysan ood wadaagta ahayn. Marka waxaan ku yidhi qurmuun buu usoo uri midkay qoqob wadaagaan, ya shisheeyuhu wuxuu soo qorana qaayib ku ahaaday. Dhibka kaloo dadka Soomaalida aan ku arkay ummadaha kale beesha caalamka, wixii ay keento qof ka hadlaya ama qof mucaaradaya ma jiro. Qof walba wuxuu leeyahay samcan wadaacan, ya marka waxaan yidhi shisheeyuhu wuxuu soo qorana qaayib ku ahaaday. Carab iyo quluub wada jirtaa qayma lagu yeeray, kala qaybsanaantan wataa lagu khasaaroobay. In qabiil la caabudo maxaa quwadda loo saaray? Dadkii in qabiil wax walba lagu saleeyo, haddaad hadasho adigu hadda maanta tiriso, markiiba waxaad arkaysaa dad ka falcelinaya yuu yahay ama annagaana loola jeedaa ama hebel buu u jeedaa. Qofkii markiiba go-aan buu qaadanayaa, aadan aqoonin.
Daahiro abwaanu, Soomaalidu waxay tiraahdaa Soomaalidu been waa sheegtaa laakiin been ma mahmahdo. Marka hadda gabaygaaga waxaan ka dareemay dadku waxay yidhaahdaan oodi abka dhow, dadka deriska ah oo qoqobka wadaago isdhalayo isla xidhiidka, maxaa isku diray haddaad suugaankaada iyo halabuurkaaga adfi? Maxay inta diriraysaa waa inta deriskaahay?
Inta diriraysaa saad u sheegtay waa inta deriskaahay. Waa midaan ku iri qurmuun buu usoo uray midkay qoqob wadaagaan. Dee waa dhaqamo kolley annaga naga horreeyey oo casruljaahili ah, oo xilligii adduunku dee dadku jaahiliyada ahaay oo dadku intii isku ogol ah ama ood wadaag ihiba ay daaqa iyo xoolaha ay kala riixan jireen, marka ay kala dhici jireen. Marka waxaad moodaa tiiba in dowladdi xitaa ay ku lug yeelatay oo ay dowladdiiba xitaa ay raad ku yeelatay.
Waxay umalaynayaan baad leedahay dowladnimada hasha geela isku mid tahay
dowladnimada. Waxaan arkaysaa qofkii madaxweyne laga dhigo ama prime minister laga dhigo ama wasiir laga dhigo, in dad gaari ay markiiba sheeganayaan oo ay leeyihiin waa annaga, dadka intiisi kalena ay ka xigsanayaan. Marka qofkii kale wuxuu u arkayaa wax laga dhacay oo hashii oo laga dhacay oo uu daba joogo. Ninkaana wuxuu leeyahay hashaydii halshii baan qaaday, waan kaa qaaday, maandeeq baan iga qaaday, annakana waa daba taagan yahay. Wixii dowladnimadii o dhan saasaa lagu saleeyey. Meeshi wuxuu ay marka waxaan leeyahay annaga dadkeena Soomaalida waxaad moodaaba dowladnimada iyo dhaqankii miyiga oo raacatada ahaa inuu isku milmay oo u baahan yahay in laga hadlo oo doodo badan laga yeesho. Mid kalaa jirta oo dilaal yahay, waa maanse dheer oo aad iyo aad kolley anigu aan jeclaystay inaan dadka waqtigoo yar weliba. Marka Soomaalida sida dulmiga iyo xumaanta maantay dadkeenni ay u taageerayaan, qofkii wixii wanaag ahaana looga hor imaanayo ama loo bixinayo magacyo kale ayaan maansidan ka tiriyey. Marka qayb ka mida ayaan soo qaatay. Waa meel ninkii daacadihi uu daciif yahay, waa meel ninkii daalinana loo durbaantumi, waa meel damiir laawayaal ay ku doobiyin, waa meel dastuur iyo la rabin dowladnimo toona, waa meel diintii allana daaqad laga tuuray, waa meel dariiqaad martaba dabu ka qiiqaayo oo uu ninkii damin lahaa dama la saarayo.
Kaasi wuxuu ahaa abwaan Daahir Maxamed Xaashi, oo abwaan Soomaaliyeed oo qurba joogta gaar ahaan waddanka Ingiriiska muddo dheer ku dhaqdaa, oo aan kula kulmay magaalada Nairobi. Yaasir Cise Wardheere, VOA Nairobi.
markana dhinacii heesaha aanu u leexanno waxaa dhegihiina ku soo maqan codkii macanaa ee Shariif Cabdalla. codkaasi macaan ee Shariif Cabdalla waxa uu gabagabo u yahay idaacadda iyo diyaarurnimo ee saaka iyo caalamka. Tan iyo intaynu mar kale hawada dib ugu kulmi doonno, dhammaan baada v o a oo isku duuban waxaa idinku dhaafaysaa nabadgelyo.
This is VOA News via remote. I'm Tommy McNeil. Russian President Vladimir Putin dramatically escalated east-west tensions by ordering Russian nuclear forces put on high alert Sunday while Ukraine's embattled leader agreed to talks with Moscow as Putin's troops and tanks drove deeper into the country, closing in and around the capital. Citing aggressive statements by NATO and tough financial sanctions, Putin issued a directive to increase the readiness of Russia's nuclear weapons, raising fears that the invasion of Ukraine could lead to a nuclear war, whether by design or mistake. The Russian leader is potentially putting in play forces that, if there's a miscalculation, could make things much, much more dangerous. That's according to a senior U.S. defense official speaking on condition of anonymity to discuss rapidly unfolding military operations. Ukraine's Interior Ministry says that the death toll from the attacks have claimed 352 Ukrainian civilians, and including 14 children. It says an additional 1,684 people, including 116 children, have been wounded. The ministry statement Sunday does not give any information on casualties among Ukraine's armed forces. Russia has claimed that its troops are targeting only Ukrainian military facilities and says that Ukraine's civilian population is not in danger. The United Nations Security Council Sunday called for a rare emergency special session of the 193-member General Assembly on Russia's invasion of Ukraine, which will be held on Monday as Western allies step up a diplomatic campaign to isolate Moscow. The vote by the 15-member council was procedural, so Russia could not wield its veto. A resolution convening the General Assembly session was adopted with 11 yeses. This is VOA News. The United Nations nuclear watchdog says that missiles have hit a radioactive waste disposal site in the Ukrainian capital of Kyiv, but there are no reports of damage to the buildings or indications of a release of radioactive material. In a statement late Sunday, International Atomic Energy Agency Director General Rafael Grossi says that Ukrainian authorities informed his office about the overnight strike. He says his agency expects to soon receive the results of an on-site radioactive monitoring. The report came a day after an electrical transformer at a similar disposal facility in the Ukrainian city was damaged. Such facilities typically hold low-level radioactive materials, such as waste from hospitals and industry. Grossi says the two incidents highlight a very real risk. He says if the sites are damaged, there could be potentially severe consequences for human health and the environment. Officials plan to reinstall the fence around the U.S. Capitol that had stood for months after the January 2021 insurrection. This time, it's for U.S. President Joe Biden's State of the Union address on Tuesday. It comes as concern grows about potential demonstrations or truck convoys snarling traffic in the nation's capital. The Capitol Police Chief Tom Manger says the fence will be erected around the Capitol building as a precaution. Officials are preparing for trucker convoys that are planning protests against pandemic restrictions beginning this week. The Pentagon has already approved the deployment of 700 unarmed National Guard troops to be used to assist with traffic control. Parts of Australia's third most populous city, Brisbane, are under water after heavy rain brought record flooding to some east coast areas and killed at least seven people. The flooding in Brisbane and its surrounding area is the worst since 2011, when the city of 2.6 million people was inundated by what was described as a once-in-a-century event. Residents were advised to shelter where they were unless it's unsafe to do so. Multiple emergency flood alerts were in place for Brisbane suburbs, where about 4,500 properties were submerged or would become so by Monday as the waters rose. Another 10,800 properties will be partially flooded. Waters were forecast to peak at around 13 feet. Recapping our top story, Russian President Vladimir Putin dramatically escalated east coast, or I should say east-west tensions, by ordering Russian nuclear forces put on high alert Sunday, while Ukraine's embattled leader agreed to talks with Moscow as Putin's troops and tanks drove deeper into the country. Via remote, I'm Tommy McNeil, VOA News.
morning, Africa. Welcome to Daybreak Africa from the Voice of America. I'm Jackson Bunganyi in Washington. Today is Monday, February the 28th, and here are some of the stories we are covering for you this morning. As fighting in Ukraine enters its fifth day, thousands of African residents, mostly students living in many parts of the country, are looking for ways to cross into neighboring countries for safety.
So I've heard some students that they have reached now in the border of Poland also, but they are finding difficult to enter the border. Some of them, they have tried to change their routes to go to nearby borders like Hungary, Romania, and Slovakia so that they can try to enter through those borders.
That is David Nsuya, a Tanzanian resident of the city of Kharkiv in Ukraine. We'll hear more about his plight ahead on the show. And Kenya is hosting the fifth session of the United Nations Environment Assembly starting today in Nairobi.
It is the United Nations Environment Assembly, and it will raise the attention to the whole world that it's time to act for nature.
And Malawi has received nearly 300,000 doses of the AstraZeneca COVID-19 vaccine under COVAX, the global initiative founded to foster equitable access to COVID-19 vaccines. We'll have those stories plus sports coming up right here on Daybreak Africa. Stay tuned. And for our top story, as fighting in Ukraine enters its fifth day, thousands of African residents, mostly students living in many parts of the country, have found themselves caught in the crossfire between the invading Russian forces and the local Ukrainian army defending its territory. Many of the students are now looking for ways to leave the country. However, since there are currently no flights out of Ukraine, many of them are leaving by road, trying to cross into neighboring countries like Poland. Others like David Nsuya, a Tanzanian living in the border town of Kharkiv, located 30 minutes to the border with Russia, are choosing to remain behind as they figure out the best way to safety. I reached David by phone, and he tells me that he hasn't left his house since the fighting broke out in his town. I reached him by phone. So, David, can you describe for us the general situation in your area?
Yeah, I'm now in the city of Kharkiv. The city of Kharkiv is situated at the eastern of Ukraine, and we have the border with Russia. It's like 30 kilometers from the border of Russia and the Ukraine. And the situation was, yesterday was deteriorated. Yesterday we had a lot of bombing outside, a lot of pounding bombing outside. But today we are just feeling that the situation has been calmed down compared to yesterday and the days before.
And have you been able to leave your house since the fighting started?
We have the martial law now, so we are trying not to go outside. And since Friday, I have not been outside since when I just left the site. I mean, the last time it was Thursday or Friday. Since then, I have not gone outside again.
And how are you accessing information about what is taking place in your town, or any news updates about the war situation?
I mean, we just get the information through different sources. We get through the news from the TV, we get the news from the internet, through YouTube, through WhatsApp and Facebook. But yesterday, when there was a confrontation yesterday, we didn't have internet. Some buildings I saw there was no light, but today I can see everything is okay. But I can see most of TV channels today are not available. But most of news and information we're getting from the internet for now.
So you haven't been outside since Friday. How were you able to find food and other basic necessities for you and your family?
Well, when it started on Thursday, immediately because this one, you know, it was a long time debating about this war. So when it started on Thursday, we rushed the shops and buy some foodstuffs. And that's what we have for now. That's what we are using for now. But I've heard that a lot of people now, they are facing with a shortage of food because they have gone to supermarkets and they find that all the foodstuffs actually were not available now. So I think that for the short time to come, there might be some shortage of food in the shops and in the markets.
Now, David, have any of your friends left the country yet? And what are they telling you about their journey? We've been hearing stories of Africans, especially African students who have been attempting to leave the country, but are stopped at the border. What are they telling you about their ability to find safety in neighboring countries?
Yeah, I have one of my friends who started the journey with his family from Thursday. He just called me today that said that he has already, today is the evening, that's when he reached the border of Poland. So I've heard some students that they have reached now in the border of Poland also, but they are finding difficulties to enter the border. Some of them, they have tried to change the routes to go to nearby borders like Hungary, Romania, and Slovakia, so that they can try to enter through those borders. Yeah, I'm trying to read the situation so that you also can try to leave if possible.
That was David Nsuya. He's a Tanzanian living in Ukraine in the border town of Kharkiv. I reached him by phone. Daybreak Africa continues. Malawi has received nearly 300,000 doses of the AstraZeneca COVID-19 vaccine under COVAX, the global initiative founded to foster equitable access to COVID-19 vaccines. This is the first vaccine donation this year after the country's stocks were depleted in December. The donation from Japan is part of about 2 million doses of AstraZeneca that Japan is prepared to send to Malawi. Lamek Masina has more from Blantyre.
Health authorities in Malawi say the donation is the first COVID-19 vaccine consignment from Japan to a country in sub-Saharan Africa. Malawi's health minister, Kumbize Kandodo Chiponda, says Malawi feels honored to receive the vaccine donation when it is needed most.
This is so timely because we have about over 700,000 Malawians who have already received the first dose of AstraZeneca. We are aware that we had our last consignment in December. By 31st of December, we finished all the doses of AstraZeneca, which we had. So we haven't had any AstraZeneca from 1st of January.
So far, Malawi administers three types of COVID-19 vaccine, Johnson & Johnson, Pfizer, and AstraZeneca. However, the country has so far vaccinated only about 70% of the population amid continued vaccine hesitancy, largely stemming from misconceptions and doubts over its efficacy. However, the frequency of shipment of the 1.9 million doses Japan is keeping for Malawi will depend on Malawi's commitment in increasing vaccine use. Kandodo Chiponda said the condition is in line with the government's new arrangement.
You remember that we last year in March, we had over 20,000 doses expiring on us. So what we have agreed with COVAX is that we should be getting them in parts. Otherwise, as government, we have already made procurement of over 2 million doses. But we are saying we don't want anything to expire on us. Our consumption rate is still very, very low.
Maziko Matemba is Malawi's national ambassador on health. He says the condition on the forthcoming vaccine donations should be a wake-up call to the Malawi's government to make sure it does not lose vaccine donations from other countries.
This is the first time that a donor has put a condition on the COVID vaccines which Malawi received as a donation. And this just shows that our partners who are supporting us on these vaccines, I think they have noted maybe that we're not doing much in terms of demand creation, but also the uptake.
The World Health Organization has called for each country to vaccinate at least 70% of their population by June. Malawi announced last month that it has set itself a target of vaccinating 50% by June.
As a country, we are behind our projections because we would have loved that at least by this time we would have been talking of at least 15% of the eligible people to have been vaccinated. But we are way behind. And this is mainly due to vaccine hesitancy. It is still out there. Some people that are still not yet convinced that they need to get the vaccine. So it is work in progress.
A recent UN report says although the COVAX facility has helped increase vaccine supplies in Africa, the continent is struggling to expand the rollout, with only 11% of the population fully vaccinated so far. But Kandodo Chiponda said the Malawi government is devising a plan which includes increasing an ongoing door-to-door vaccination campaign. Lamek Masina for VOA News, Blantyre, Malawi.
Zimbabwean police Saturday used dogs and tear gas to break up the country's main opposition party rally as President Emmerson Mnangagwa delivered an address a few kilometers away and hindered. Columbus Mavunga reports from Gokwe, about 300 kilometers southwest of Zimbabwe's capital, Harare.
Police descended on thousands of unsuspecting members of the Zimbabwe Citizens Coalition for Change, waiting for their leader, Nelson Chamisa, to address them. The police used dogs and tear gas to disperse the rally for allegedly violating COVID-19 regulations, barring more than 100 people from gathering. Fazai Mahere, spokeswoman of the Citizens Coalition for Change, was among them and blames President Emmerson Mnangagwa.
We saw a regrettable selective application of the law by the Zimbabwe Republic Police. So the police, on Mr. Mnangagwa's instruction, made an about turn and purported to prohibit our rally contrary to law and the Constitution. No cogent explanation has been given for why our rallies were banned, whereas Mr. Mnangagwa's rallies are allowed to proceed. A further concern is the abuse, obviously, of COVID regulations as a weapon to shrink the democratic space. As the Citizens Coalition for Change, we continue to demand a level playing field.
Zimbabwe's Home Affairs Minister, Kazembe Kazembe, who is in charge of police, refused to comment Sunday. Zimbabwe holds by-elections on March 26 to fill some seats in parliament that have become vacant since the last election in 2018. Columbus Mavungam for VOA News, Gokwe, Zimbabwe.
You're listening to Daybreak Africa on the Voice of America. Let's take a quick break. We'll be right back.
The Basketball Africa League is back. Voice of America joins forces with Africa's premier men's basketball league to bring you the second season of the BAL. It is game on March 5th, 2022. 38 games. 12 teams leaving it all on the court in Senegal, Egypt, and Rwanda to determine the 2022 season champion. Tune in to VOA 24/7, FMs, and to our radio and TV affiliates for some action. Pre-game, play-by-play, post-game, daily highlights, delivered by our finest commentators. Basketball Africa League 2022 on Voice of America. May the best team win.
Daybreak Africa continues. I'm Jackson Vunganyi. Somalia has once again failed to meet the deadline for completion of its long-delayed elections. The country's National Consultative Assembly, which is chaired by Prime Minister Mohamed Hussein Roble, extended the deadline for completion of parliamentary elections to March 15th. The previous deadline was February the 25th. The U.S. swiftly reacted to this latest delay by imposing visa restrictions on a number of Somali officials, including regional leaders suspected to be subverting the election process. Mohamed Sheikh Nur reports from Mogadishu.
In a press statement announcing visa restrictions targeting certain unnamed Somalis, the U.S. demanded rapid completion of parliamentary and presidential elections in a transparent and credible manner. According to the U.S. officials, the travel ban aims to promote accountability and punish Somali officials obstructing the election process. Some Somalis have welcomed the move. Hassan Barise, a prominent journalist and former BBC and AP correspondent, who is now running for president, supports the ban.
We appreciate the decision by the United States of America, and we would equally appreciate every other effort which would support the Somalia's process in the elections.
Barise said the consequences of continued delays can create irreversible problems, destroying recent progress. Barise also feels more pressure should be applied by the UN, EU and other international partners to sanction individuals sabotaging the election process. Somali activist Mohamed Adde said even harsher penalties are needed.
It has been overdue for some time. United States of America and the rest of the international community has spent a lot of money to establish a democratic system in this country. A number of Somali politicians seem to be dragging their feet when it comes to have in this country indirect elections.
Adde said that the spoilers need to be named and face legal action. He acknowledged that the electoral process is slow and Somalis are fed up and there is urgent need for drastic action. In Mogadishu, there is widespread consensus about imposing visa restrictions on Somali leaders to prevent them from traveling to the U.S., where a large number of Somali politicians' families reside and sometimes hold dual citizenship. Somalis hope visa restrictions by the U.S. and other foreign countries will prompt local leaders to expedite the electoral process. Mohamed Sheikh Noor for VOA Mogadishu, Somalia.
And let's go to Eastern Africa in Kenya, where the country is hosting the fifth session of the United Nations Environment Assembly, which is taking place in Nairobi, both virtually and in person, starting today. This year's edition looks at matters such as marine litter, nature-based solutions, green recovery, and chemical waste management. The event, called UNEA 5.2, aims to call on the international community to curb environmental pollution, especially plastic litter. Moreno Jambo has more.
Since 2016, the United Nations Environment Programme's Frontiers reports have focused on emerging environmental issues. According to the UNEP, every minute an equivalent of one garbage truck of plastic is dumped into the world's oceans. The marine litter and plastic pollution are a danger to aquatic life, human health, and global economy. This global threat requires a global response, and the sessions of the United Nations Environment Assembly, UNEA, are important opportunities for governments and policymakers to act. The president of the group, Spain Aid, says member states are deliberating on proposals for handling environmental waste. The meeting also aims to establish an intergovernmental negotiation committee to work towards a legally binding global agreement.
On the 28th of February, we will gather in Nairobi, the only UN capital in the global south, for UNEA 5.2. It is the United Nations Environment Assembly, and it will raise the attention to the whole world that it's time to act for nature. And this UNEP, which is on the 50th anniversary, will have a particular focus on plastics and the need to move towards a global treaty on plastic litter.
Marine litter, and especially those coming from plastic products, affects millions of people's livelihoods, food security, and social well-being. Environmental activists say urgent multilateral action is needed to identify where plastic waste enters waterways. Aid says it's time for the world to act on nature.
We throw plastics into nature. We throw plastics into the ocean, plastic that we can see, but also plastic that eventually turn into microplastics and nanoplastics, is eaten by fish, and then we eat the fish and it ends up even in us. It's a major challenge to nature. It's a major challenge to global human health. All this will be on the attention of the assembly, that we all come together to show that it's time to act for nature.
A report by the UN Environment Programme says of the estimated 11 million tons of plastic pollution that enter the ocean every year, nearly 3 million tons come from rivers. In 2017, Kenya outlawed single use of plastic bags, but there are still no laws requiring corporations that manufacture plastic bottles to clean up what they produce. The traders in Kenya are, however, still using the plastic carrier bags that were banned. Speaking to Kenya Citizen TV, Director General of Kenya's National Environment Management Authority, Mamo Boru, said that despite the efforts to control use of plastic bags, they are still finding their way to the country from neighboring states.
This is a banned plastic. We've been doing enforcement on this, and we are not sure whether this is from within the country or from our neighboring country. We do not have manufacturers now doing plastic bags in our country. The challenge we have is the porous border point, where because our neighbors have not banned the plastics, especially the carrier bags. So there is a likelihood that these bags get into our country.
The UNEP report says plastic accounts for 85% of marine litter and warns that by 2040, volumes of plastic pollution flowing into marine areas will triple. The theme of the UNEA 5 meeting is strengthening action for nature to achieve the Sustainable Development Goals. UN member states, businesses, civil societies, and other stakeholders are expected to agree on policies to address the world's most pressing environmental challenges. Reporting for VOA's Daybreak Africa, I am Maureen Ojiambo in Sacramento, California.
And it's now time for Daybreak Africa Sports with Samson Omale. Good morning to you, Samson.
Good Monday morning to you too, Jackson. We begin the sport with results of matches played on Sunday in the CAF Confederations Cup. Morocco outfit RS Bakene bounced back from last weekend's stinging 3-1 defeat at the hands of ASEC Mimosa to beat Simba SC 2-0 at home and romp to the top of Group D in the CAF Confederations Cup. Elsewhere, Al Ahly Tripoli scored two late goals at the Matias of Benenia Stadium in Benghazi to beat Zambian side Zaraku 2-0 on Sunday and condemn them to a third successive defeat in Group A. In Group B, Orlando Pirates came from two goals down to thrash Eswatini's Royal Leopards 6-2 in Manzini on Sunday and stormed to the top of the group. Madla Isikazi is an assistant coach with Orlando Pirates. He describes Eswatini's Royal Leopards as a very strong side.
A very good team, very physical. A police force team. You could see their structure, their conditioning, and how they play. They play in a block. Most games that they've played, you see them in a block. Very good when they shape with Msibe at right back. They shape with Masego at left back, Lamini center back, and Makakula. Very resolute, very physical. And also in their defensive midfield.
Staying with the CAF Confederations Cup, Roland Okwuri scored with 3 minutes of regulation time left as AS Otoho Di Oyo beat Egypt's Al Masry 1-0 to move to second in Group C. Staying with Group C, Congolese Giants TP Mazembe beat Cameroon's Cotton Sports of Garoua 1-0 in Lubumbashi on Sunday to move top of Group C. Staying with football news, Kenya and Zimbabwe were last week banned by world governing body FIFA following interference by their various governments in the running of football in both countries. Former Zimbabwe footballer Shingi Kawedera says the ban comes with many positives for Zimbabwe football.
I think it's a very good move. It's a very good initiative by FIFA to ban Zimbabwe. I think Zimbabwe in football, we need to go back, we need to look at ourselves. When to go back to the grassroots, there's a lot of corruption in the Premier League. I meet a lot of players, very good players. They are now playing in these rural areas because they are disappointed. They were disappointed up there because of the coaches. Most of the coaches, they are taking money from the players. They are taking bribes.
In cycling news, Eritrea's Natnel Testefazion has won the 14th edition of Tour de Rwanda, the biggest cycling race on the African continent. Testefazion won the race for the second time since 2020. Rwandan rider Moise Mugisha made history in this year's Tour de Rwanda by winning Stage 8, the first time a Rwandan has won a stage since 2018. And that's it on Daybreak Africa Sports. I am Samson Omale in Abuja, Nigeria. It's back to you, Jackson, in Washington.
Thank you, Samson, and have a great week. And that's it for this edition of Daybreak Africa. We thank you for spending this morning with us. For more African news and features, visit our website at voanews.com. Remember to connect with us on all social media platforms. We are on Twitter, Instagram, and on Facebook. Until next time, I'm Jackson Vunganyi in Washington, wishing you a great week ahead, Africa.